XCM Shadowza Hip Hop Commander.
Bena ni mangala ambo, ni mangala chabe ni rimaya. Ni mafuna kutenga ko out mukovina pati ni mangala ni rimaya. Ni makondwela ukabwela stiu ni mangala ni rimaya. Umakamba it's okay, izaka balansa one day. Mate mazanga siwa kufuna bani uza kumbala tsuni wa mira baby. Siwa siwa kwa meneta chokela, izaka balansa one day.
I don't care. Mr. TYG, let me do this. Niziwa siufuna ni kusie, osaye sana kupanika. Cause the love that I have just for you. Kuli ine, ulikoweka, siwa ona veni ona muli iwe. Wanaesa kunishunshira, kunizolera jaribulo ni bundulira. They can't see me, njine John Cena. I don't care what they talk about me. Wango kamba kombo, pocha pocha munga cheni nzima. Baka mapao, walibe mabreki. Siwaza kwanisa kujicha separeti. Dawa chikondi, ni wantu wawili. Hili tricky si boza, Shadowza, Hip Hop Commander. I don't care.
Katini lina baby,
nilina iwe.
Nimafuna tabe everyday.
Every time.
Nimafaita pamozi, kumisha pamozi yose.
Every time.
Edo vena basambe kwaji,
sini waona.
Sanga zile ma baby. In I don't care.
Katini
lina baby,
nilina iwe.
Nimafuna tabe everyday.
Every day.
Mafaita pamozi, kuluisha pamozi yose. Edo vena basambe kwanji, swanga zile ma baby.
Mr. TYG, let me do this. Poku peza, nina kapitamu. I've been looking for you like a needle. Nina esa korabeka na nimekela. Thank God, leo nakupeza. Unanikonda, vamene niriri. Iwe na ine ni crazy korabo. Dili tricky si boza, Shadowza, Hip Hop Commander. I don't care.
Katini lina baby,
nilina iwe.
Nimafuna tabe everyday.
Every time.
Nimafaita pamozi, kuluisha pamozi yose.
Every time.
Edo vena basambe kwanji,
sini waona.
Swanga zile ma baby. I don't care. Katini lina baby,
nilina iwe.
Nimafuna tabe everyday.
Every day.
Mafaita pamozi, kuluisha pamozi yose. Edo vena basambe kwanji, swanga zile ma baby.
Straight out, zpushup.com.